Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.
Miaka million. Ooh, yeah.
Gone to music, baby.
Kupata we niliona majabu, niliteseka nilipata tabu, mshimali na we sio jawabu. Nilimwaga chozi lenye sababu, sababu ni wewe maibu, mshimali na we sio jawabu. Niliambiwa sina hadhi, hadhi ya kuwa na we, wezo wa kukufanya ule ulale, napoteza muda wangu tu. Mimi na wewe ni kama ndevu na kambale na zizi. Ona wachawi wanafumba macho, awaamini ikiwaonacho, awaamini wewe wa kwangu nami wa kwako. Ulinitesa sana we mtoto, uishi na we naona kama ndoto. Naota, naota, nipe nikupe ya moto moto, zima tatu sake watoto, tupate watoto kurwa na doto, kurwa na doto. Twende honeymoon mafotofoto, tuwavimbie kina mpoto, tufanye marumbuzi mapochopocho, mapochopocho. Oh, mimi na we miaka million, mpaka tapotuchukwa manani, numwacheshe atie ubali, tufunge pingu za maisha. I know, my wife, usitesti life, usijefanya nife, baby. Yeah, mimi na we miaka million, mpaka tapotuchukwa manani, numwacheshe atie ubali, tufunge pingu za maisha. Hani ulinitesa sana we mtoto, uishi na we naona kama ndoto. Naota, naota,
download kupitia vidoboy.com.